Nɔnɔme tata bla vevo etɔ̃lia. Eliya yi dziƒo. Eliya wu Baal nunɔlawo, nunɔla mawo katã. Elabena wonye ŋutaselawo ŋutɔ. Jezebel do vɔvɔ̃ Eliya be yawui. Eliya vɔ̃ eya ta esi yi gbedada aɖe ƒo. Afi ma Mawu do go Eliya le eye wodzudzɔ vɔvɔ̃ azɔ. Eyi eƒe nufiafia amewo dzi be woasubɔ Mawu nyateƒetɔ ɖeka hɔ̃ɔ la ko. Eliya tia Elisa be wòakpe ɖe ye ŋuti. Gbe ɖeka esime wole zɔzɔm aduadu la, dzotasiaɖam aɖe Mawu dome. Mawu kɔ Eliya yi dziƒo to dzogbetrɔe yaƒoƒo sesɛ̃a aɖe me. Eye Elisa megakpɔe o.